ZLatestMusic.com.
Wena umukali.
They want me. Get more and listen. Yeah.
Anyupula konizwa ni wena. Nuzwelela kwa wanana. Kaja kufrago tirudofa bana. Aikona hali baby. Anyupula konizwa ni wena. Nuzwelela kwa wanana. Kaja kufrago tirudofa bana. Aikona hali baby. Mama nyando ni kafta ni wena. Amiliko ni katula ni wena. Nika kukumba tela inge kwena. Anina kukusia. I will hold you forever. Forever be with you.
I never leave you cause I love you my baby.
Anina kukusia. Kungata na kulata kuswane la kuziba anizi niwe na baby kiwani baby yuma number one zilivatele umumu hape kizani kizani we na unilikani kuina kosi obya nikoni baby you are my everything swane koni kukusio nizwa kwa ulijiwena anyupula kunizwa niwena. Nuzwelela kwa wanana. Kacha kufrago tirudofa bana. Aikona hali baby. Anyupula konizwa ni wena. Nuzwelela kwa wanana. Kacha kufrago tirudofa bana. Aikona hali baby. Mama nyando ni kafta ni wena. Amiliko ni katula ni wena. Nika kukumba tela inge kwena. Anina kukusia. I will hold you forever. Forever be with you.
I never leave you cause I love you my baby.
Anina kukusia.
Yeah, anina kukusia. You are the one I love. Kukusia kikutia. Kutahema kuwa malatino vidangwaleza. Zagwata vasali mani for Ken Feza. Forever be with you baby girl nakulata. Uyamba ilechwa ni wena baby nkakuvata. Lalu nalifu yozi. Mahani muni ni machus. Kwa mafik for straight from the sheke is your boy Kish Bula.
Mzuku hali Gishmula Gatu Slim Tiger Minembo ya Vulozi
Hard Knocks Entertainment.
Yeah.
ZLatestMusic.com.